Yeah, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Yeah, oh, 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 yeah. Agasoze angiyekele nakuba ngimile nje ngimile nje
ngamandla ami
kuphila kwami sana sana nje
Jesu
kungesiko ukuqonda kwami kungesiko uhlakanipha kwami nakuba ngimile nje oh yeah sana sami Jesu Sweet and I care what I got so
sad.
I think
Yeah,
gang, yeah. Yeah.